5, 6, 7, 8.
Yeah, yeah, yeah. Bruce Newton once again. They call me Fuki Memia. Yeah, 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 yeah. Jack, Jack, on the Jack, on the
beat. Baba, nimejisunda. Kwa mababa yako mimi nimejikunja. Mimi sirudi nyuma. Umenitoa kwa giza mimi naona. In everything that I do, wacha nikuombe nikuabudu. Kanitoa kwa dhambi, kaniosha mimi, kanifanya mimi chombo kipya.
Don't let me go. Hata nikiwa slow, baba ni show.
Yale yote umenitendea, ndakushukuru bila mikuchoka. Kwa madhena umekuwa theya, kwa mashida mina toka nikiimba.
Hallelujah.